Hurtuse Production. Westside Music Blog. .net.
Yeah. Yeah. This is Naked Triumphs.
Nalumi.
Alos kafela komo ya komkoa. Nikupa kule monteleze. And cha.
Nani said if ela kwe kumutana. Kabele su teleze tem. Kwale kwa muzi wanyambe. Yo, 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 yo. Le halimu la malozi. Eh. Le halimu la malozi. Le halimu la malozi. Yo, 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 yo. Le halimu la malozi. Little ma kokusina. Little mapa, mundwa nasi lele koko sena minzi. Yes, I see a lazy kafela kunani zwelo piri. Kobo mundia nalo mino nere ndwalo meva ete lezi. Kaku sasa lupa kele laku vena ngoma lume. Mishoba ye mingwe ikomilwe akuna yelu kali ulu pute lezi. Kakuri fari fasi lelu nyanda fela. Ulozu mje walile zolo pilwa pale lwako tisa. Umai vile mwendilo ye fela kwari hali mulio inatanda vale. Aluyo pola lile.
Neri seri fela kwe kumutana. Kabele su telezi tem. Kwale kwa muzi wanyambe. Yo, 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 yo. Le halimu la malozi. Eh. Le halimu la malozi. Le halimu la malozi. Yo, 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 yo.
Koko ombo kakizazi nizazi. Lufuluela manuka ya iria. Koko sina mako mucha. Mwa yako zwaho leko siya havo. Hakuna saba koho pani. Haisabi pani. Kakuri sako chasi kai ni kai. Tukongote wa mana nongolo. Koko suna muna kapa nonge. Nibona wa mavo inonge. Mawezi mwamu sisi otezi. Lina lady.
Mwendolo yo wona fela bakali bana kwali halimu nasepa abana kurutimelerwa ngombala ni mulambwa bateva lo swalezi banava po Yesu na elate hile
neri seri fela kwe kumutana kabele su telezi tem kwale kwa muzi wanyambe yo 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 le halimu la malozi eh le halimu la malozi le halimu la malozi yo 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 yo
yo this is your boy Naked Triumphs mambombali ambaye bana ba for Yesu. Yeah.
Downloaded from westsidemusicblog.net.